Omulabirizi w'omukono mu kanisa ya Uganda, The Right Reverend Enos Chito Kagoda, asabye gavumenti okuvaayo okuzimbira abasomesa amasomero ga gavumenti ebisulo eby'omulembe. Ku masomero gye basomesa kiyambeko omutindo gw'ebyenjigiriza okuyitimuka, naddala amasomero ga gavumenti. Bino abitadde mu bubaka bw'atisa omuwandiisi w'obulabirizi w'emukono, Reverend John Musoke, abadde amukiikiridde ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'okusonda ensimbi ezigenda okugula ettaka awagenda okuzimbibwa ebisulo eby'abasomesa ku ssomero lya gavumenti erya Nsambwe Church of Uganda Primary School mu kibuga ky'emukono.
Naye nga bwe twetoolola obulabirizi bwaffe bwonna, ebisulo by'abaweereza by'abasomesa bibi, ennyumba z'abasomesa si nnungi, mbi ddala, obwetaavu weebuli. Nkubira omulanga gavumenti yaffe etuyambye okutereza amasomero, naye ate erowooze n'ekyokuzimbira abasomesa amayumba ag'omulembe basobole okusomesa obulungi. Bwe ntunula wano Ensambwe, weewuunya abasomesa basobodde okufuna mu ssomero lya UP okufuna first grade 3-5 ne second grade 9-5, kigambo kinene nnyo. Twetaaga okubalowoozaako ensula yaabwe n'omulimu n'omutindo gwinza okweyongera.